Shaji ni Bongo King Tewa Masa
Tuzaliwa na yo, tutakufa na yo Kwali zetu mayo, mtu wate na yo Mayo, mayo, mtu wate na yo Mayo, mayo, mtu wate na yo Tuzaliwa na yo, tutakufa na yo Kwali zetu mayo, mtu wate na yo Mayo, mayo, mtu wate na yo Mayo, mayo, mtu wate na yo
Kipaji tulipewa kutoka kwa kemumba kuliko choma chuma Hili ndilo mudo siliwe stu kisinzi utakuwa tupambao Loboko ndo na speed K-City tuko sick Running town mad utadhani ya kalulu tumekam na mabad Utadhani ya kachel but thanks to the Lord kwa kutupa kipaji
Big Baji
Mfamu mitambue mimi kama Prince J Tokilisha Kisumu City kwa vipaji JJ Life bila kipaji kama useless knife Nilipoanza usani ilikuwa pretty tough Siku kata tama cause kwa na kitaji Na mshukuru maulana kwa kunipa kipaji Yeah, Prince J, you let me keep time Yeah,
let me keep time Nizaliwa na yo, nitakufa na yo Kwali tetu mayo, mtu wate na yo Mayo, mayo, mtu wate na yo Mayo, mayo, mtu wate na yo Nizaliwa na yo, tutakufa na yo Kwali tetu mayo, mtu wate na yo Mayo, mayo, mtu wate na yo Mayo, mayo, mtu wate na yo
Wali, 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 wali ni the rao Na ni the rao kwa kuli wali the rao Walifikiria kuwa Mr. Fanikiwa Lakini kwake mola amenipati kipaji Sa easy minister ni na shine mbele yao Wananifuata kama kobe mina kimbia kama simba Kama prodigal son ni kontop mbele yao Each and every day
na make thou thou
Na shukuru mola kwa vila amenipa kipaji ya kimziki Siku waijua kama naiza imba Siku waijua kama naiza fika malipenye nimefika saizi Ndiye mana naoimiza nyi vijana ukiwa na kipaji usicheze Kipaji ni kitu ambacho kineza kukufikisha tumbale Au siyo Magneti
Kivoto wa mama
Tulizaliwa na yo, tutakufa na yo Kwali tetu mayo, mtu wate na yo Mayo, mayo, mtu wate na yo Mayo, mayo, mtu wate na yo Tulizaliwa na yo, tutakufa na yo Kwali tetu mayo, mtu wate na yo Mayo, mayo, mtu wate na yo Mayo, mayo, mtu wate na yo
Nipe kipaji, talanta nilongazi Nilipande juu, nivuke hili bahari Malika usani na tena pia shetani Yaweza kunififisha
ama kuwa jahazi
Kama msafiri basi hili safari Uzembe chini chini wabidia fike mbali Ya kulishe wewe maisha iwe fahari Uwe mwadilifu zawadi iwe fakari
Creativity ndo jina kwa mchezo tulizaliwa nayo Flow natural state toka kwa G.O.D. Msanike cha jamii lyrically educated daily Michael Amkatasi kuandika wise Kitha wise Vijana tuajituma usiku kwa mchana tuitumei sana kwa sana siku wa nasa Kwa shukuru humola kwa kipaji Thanks to the most high Akitunyanganya tutalia mayo Vox the dude figure zero in public 254
Tulizaliwa na yo, tutakufa na yo Kwa ditetu mayo, mtu wate na yo